This is too deep, deeper than a love.
The VOA.
Kama maumivu ndo dawa yangu, basi ongeza dozi upata uwe ni. Basi nambie ubaya wangu, ili kesho nikipata nafasi nisikose tena. Tena nishapoteza pesa mpenzi, and nobody can feel the pain. Jahazi lishazama, chombo kisha kwenda mlama. Na ukipata nafuu ya maisha kwa mwingine, nenda kabatishe tena bati yako mama. Jahazi lishazama, chombo kisha kwenda mlama. Mana sina cha kupoteza.
Haya, haya, haya.
Najiuliza vipi niendelee kufosi au kubali matokeo kama I'm lost. Memory kwenye mind ufutika posti. Yes of course nakupenda, nena ni kosti, nena ni kosti. Hata squeeze ukiniona nimekaki sela sela. Sia zina niendesha akili kama tela. Nikienda home mama you know doing better. Mapenze na kuchakaza udo kusaka hera. Nimejaribu kukupisha kwenye njia, nikajaribu kuficha ficha isia. Popote uliko kama unanisikia, nimba na wewe unajua pa kuitikia. Nimejaribu kukupisha kwenye njia, nikajaribu kuficha ficha isia. Popote uliko kama unanisikia, nimba na wewe unajua pa kuitikia.
Haya, haya, haya.
Mana sina cha kupoteza. Jahazi nishazama,
shapoteza,
chombo kisha kwenda mlama.
Shapoteza
mama. Classic music. Classic music. Classic music.